Jamaica movement.
Ah, na ya fo. Iraki. Ah, na ya fo. You are PTK. And the chachoro wa picture niwe. Kana jiri shuguta bandozo waziwa. Pandino pinda mugalari ndi shuwe na ma photos, ma memories. Ndino jibisa. Sego jizuru waziswa nirudu. Sego jizuru waziswa. Kwezu no capture ma memories. Kwezu no capture. Sego jizuru waziswa nirudu. Sego jizuru waziswa. Kwezu no capture ma memories. Kwezu no capture. Kusato chinja na manamba tosiana. Tarisa wona manje lefo ni chashidana. Dako tanga kukufunga mso broken heart. Jerudo jine pressure ndo tanga kukufunga. Mifana nizo yako. Nezimwezwa ndaka poster. Pataka enda out ndi chiri munu wako. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Murudu ane chabudi tafoni. Beta ukaenda nisaguone. Musukuru wane anda nenga gugone. Love you and I kupo wango singaone. Ane chabudi tafoni. Ndeje tuara mapicha niwe. Kwezi ndaramba na niwe. Andino changa kufunga iwe. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Taifana kungorova na zofarana. Kusato chinja na manamba tosiana. Tarisa wona manje lefo ni chashidana. Ndako tanga kukufunga mso broken heart. Jerudo jine pressure ndo tanga kukufunga. Mifana nizo yako. Nezimwezwa ndaka poster. Pataka enda out ndi chiri munu wako. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Murudu ane chabudi tafoni. Beta ukaenda nisaguone. Musukuru wane anda nenga gugone. Love you and I kupo wango singaone. Ane chabudi tafoni. Ndeje tuara mapicha niwe. Kwezi ndaramba na niwe. Andino changa kufunga iwe. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture. Sago jizuru waziswa nirudu. Sago jizuru waziswa. Sago jizuru waziswa. Kwezu no capture my memories. Kwezu no capture.